Kitambo nilikuwa na shangaa, mwanamomba Mungu yupi huyo, mwanamomba Mungu yupi? Milango nilipisha kakata,
okay.
Nilibaki na huzuni moyoni.
True.
Nilibaki na huzuni.
Nikicount your miracle song itakuwa Lingala length na powerful God bado wanapinga na strength. Ukaniseti mainfield wao wanapiga na bench. Session away na ni kwako nitavent. They became my homies o corridors za Kenyatta. Praying for years vile miracle angepata. Unknowingly I'm inside na fahamu. From the lift nasi said unafadamu. Namu nilifeel kakisanamu ya gigs kila weekend. Ganji na depend wakini dime na die when. Nili smile vile na blend. Destined to walk ya butoka kwa you bed.
Hata nishi nia zile napitia. Hata nishi ndia. Hata nishi ndia. Hata nipika nia vita vya dunia. Hata nishi ndia.
Shows up when you least expect it. This is my story. Bearer of good news, you just missed your peace. A child to this world to taongeza list. Besi na ngepa za crochet colored. Akukwa na movement na pulse pia imecolors. Plus, doctor da different view. Tiazika wa mob na breadzika wa few. Mina nana we just lost a kid. Few months in took a course of peace. Nisha give up on you, are you giving up on me? Baraka kwa wengine ukaniwacha lonely. I was told ati uta come to. Mvua kadha zikapita sa ume come through.
Hata nishi ndia zile napitia. Hata nishi ndia. Hata nishi ndia. Hata nipika nia vita vya dunia. Hata nishindia. Oh, oh. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me. Oh, hata nishindia. Napitia. Hata nishindia. Hata nishindia. Hata nipika nia vita vya dunia. Hata nishindia. Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia. Hata nishindia. Hata nishindia. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough,